yose chigana na ye mumanyi kungulungulu nchabalimi sikwayo bakama bangi ngandi numba mbalagalira nsiwa tulane sirigeka negeleka mweche muita tokuwa sonzo mwana wakatindi olwaleero nja kubuusizako emmanju lwekanta kululutamba nalwegulira balusasira beyazika njagala njogera ebikuno byembabuulira ne mudda mukungiriza nakagamba kazabintalu okugeza mini yali atusettula sakinza sakke y'abakazi ab'ettima beegwikiriza mu ssabo gye twalaga ate ne sifunayo ne gye nasuubira mukala abasawo mwengerera ennyo embutu naye kati ne weemunaaligaba eri emmunye sikyakomawo okujja mu nju nendaba kati ntegeeka byakolokoka omulimu kangu wumule walumba eyantegera wano kuwangaala nteekwa kwesega munannyumizanga abanyumize ndi kati bafaanana bati nkuuse muntu wa kristo tekibe kimu waliwo kino tikirala kandigize nonyakuba osanga ddakyeyo nenfuna okuwasa naye tasunajja bita atanakimanya muntu lishemmanga kyakoze tulikirojja abayi basinga n'abalamulira okutiba wayirindi n'ebiguuna byagwawo tekyali gakati akyabimera okwali okugga okususi balwadde basirimu amatama nga ntanga tetuganye mwandigeze netutenda n'emirambo emirene okwerigisa bamuliika bantu awalambe nga nabo bamukubimba mu ttasalondobebwa yono kibumbe bumbe obugwe gwagwago kati ttasawumbirira ensi etuweddeko etyo kati amulwadde n'atannalubafaanagana tasofuna setambu woddaabiriza omulambe bwuba osobola okukikola olwakalulu nja kukakuwa naye n'enkola y'okutuzisa nze nsembeera okubatamwa mulambe abantu tubawule yona atambuza luggumuggumu ng'ebitiyo tubitegeka kyemukoze tetukigaana ekyokutuwunyibibwa bwa bubukuga naye bemujunaffe tulimu omutima gwandyabukuti nkyagenda emirambo emirungi egyolebwa taso gyetuganye okweyagala tasofuna akalambe buli gwokolako olabe nti yonna amanyika oba ofuna esitampu kakuba ogunambanamba ogunene ogwebbaati gukonwe ku balwadde nga bw'omulengera atannafuna omwewogoma onooba wakikaaki okweka abalabe mukoddomi nkukkuluma oba obafuula amannyo oba ojjako okutuwera ezo zonna namba nga ffe tukikwata nti otunula eri ng'osanze ow'enkunku wadde ati bakisusse tewali anaaba mumalirivu mwaŋŋanga nga kati abalambe bagomokera mbannaabwe ab'ennamba ne beegeja tunaaba tetukyakunyegaku nti tasola baguli guti ennamba oteekwa gifuna ozi oyagala tukuwalane nomala obalamba n'omujjuzo gwokolako gwakendeera onoomanyira taata ti abantu b'ojuna tebaagala bategeera era ekibaleeteyo obamaleko ebiguuna batta abantu ojogezeeko bw'otyo Ulangirire ndi ajja mutasana alangwa Binaba bikomyawo Ujja kugalawo nga tokyalaba jjo okuginywa Kyokka mukama wange Niyakugula yakuwa kyokka omudidi Ng'ojunye basajja Saaga abakazi watuwonye okwetakula Naye tuweddewo ate Olw'abakwatibwa obutayinza bategeera Tasofuna akalambi Kyandibadde nakirungi singa olaawa Ye n'omala okola ekyo Kyandiyambye n'abalwadde bunnogejja Siyombye baana battu Naye taso kino ejja kikola nga buyambye otusaasire Olumbe olwali mukenenya Kati ndweyitira mu bigula Taso alongoosa ebibwabwabwa Omuntu n'abereesera Ky'obulako ke kabonero Twawula emirambo gy'okola okubuuza lwaki abalwadde tobagamba kyakwekomaku n'ekyeranja kita sirimu aleeta entondo w'omulina aleeta n'obusungu ngeri gyafunirwamu kkubo lyakwesanyusa oli ajja n'alowooza nti okuntwala obwomu yo lwaki okugeza abakyala baagenda n'abufuna ng'aleereeta ng'ajja asiiga mukyala Era ennaku weze kulungula baasomoka Omukazi n'asigalawo Olwo ekizigadde okumujju n'ansaasaanya Nga bw'afuna mu Kiina Teyeekuluntaza yeefunireko ettooke Wayirindi bw'amukwata Anaamumanyisa abalenzi bw'omutegeera Kyava adduka emisinde Ewankotta saba wawulu kwogoloza Kati nze kwe kubuuza Kyova ddala taso tulumirwa ky'obaleka Yo kyenjo ky'abalwadde ey'omusaalaba mukyenyi bw'oba osobola Oba bakamakansi obaggyeko engalo eya ddyo n'eya nnassi Olangirire bw'oti tibuli ngalo mwenda yalinnya ku ngandaggu Baba amanyi okukwana tumala kukebera ngalo zino byongerako ekyo kigyona Okuva ku bakyala Nja kukikola mu bulumi obw'ekitalo Si lwakuba mbakyaye Naye nnamba y'okubawula nkyagisaba Tasolo n'amala ekyo Nga nze nzira mu kisawe na kakalabya Naye kati ndi bweru Ennamba ya ttaco gye nninza obyongerako Nga njawula omulwadde Kaabe n'ettameka ejjuufu ng'amabuga Mmanyi ennumi ekituta Emibiri egitiba ginonompagira Gweye eringula ati Wenna wenna n'okujuba nanga analya Tulabye nnyo baana battu Guno omulundu gw'ekisajja gwatumazaawo Kasonda bw'otutaase Tulambire bbulooka z'ennene n'otujuna Gw'owumbye matafaali Saako erinnya lya fakito likyefulumya Tasofuna akalambe Buli gw'okola kaveeko waakiri oba okugulu Ng'olwo abali ku miggo Teweennyonnyolako otukuttirawo Ng'olwo abali ku miggo Teweennyonnyolako otukudduka obuttirawo Naye nsi eggwaawo nnyo W'olitegeerera ekyo ng'ensi yonna matongo nkikwolese Siriimu twali tumwawula Ng'akozza abantu baaluma Kati banogoka bunogosi Nekulo gwe wasuze naye Naba nkoze kikyamu Mbwe neerabira okubeebaza mpera Naba nkoze kikyamu Mbwe neerabira okubeebaza otulabirira kukoza omulimu ettendo nze kimalamu abakoggofu ab'obuwere mulina n'akasente okukola kuba tasasulamwekakasa naye nsaba akalambe oyo abeera obedde taddera tumanyira buli alabikako eyo okumuwa empeke mumusooka ekyennamba amannya temugabuuza yenze basudde omukenkefu mbi okunyumya sinyumya bibuuzibuuzi ebitaginya okubinyumya ntuleka siggwayo baana batu nga ndi nnumba mbalagaliera nsiwa tasono ne siriimu mutandikira wabayagala okuyongera ku bimulaba katonda njagala abalungamye ng'abalamiza bimukola siriimu waana abanonera omanye ali ku luggi we musula ayitawo gwayaniriza tusisinkane omukyoguli ngenze kunoonya bye ndidda nabyo mundabire bye muli nabo.